Take it easy. Hey, yo, my nigga, take it easy. Take it easy. Yo, my nigga, take it easy.
Touch.
Serious. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi. Maisha haya ya kiwaki haya taki usiasi.
Wefanya mzaa mdogo wangu na omo daralia. Masters hizo mdogo wangu. Omo winga digrizo mdogo wangu. Weleto siriasi na maisha jitafute mjini hapa. Unajipata huko mdogo wangu tumejitafuta.
Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki.
Serious.
Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki. Club when it's get up on yaki.
Serious.
Maisha haya ya kiwaki haya taki usiriasi.
Wewe unajua ukipata trufe mbunda linakuja. Ulifeli mdogo wangu. Wana kupa trungi na pisi kwanza. Ukitoboa hapa ndo kuna bunda mbele. Awe alifeli huyo mwana. Usirete usiriasi mdogo wangu. Bunda linakujaga chakaki usiriasi. Tasa utatafuta sana mdogo wangu. Bunda liji kiraisi. Alitraki ukoncentrate. Kama unalitraka kama ulitraki hivi. Ndo tunaokota maokota.
Thank you.